Re le lekoko la Democratic Alliance re butse dikgetsi le South African Human Rights Commission kgatlhanong le masepala e etelelwang pele ke African National Congress leng wa Mahikeng le Ratlou le mafapha a province ya Northwest. Re ile ra tsebisa senana maobane moo re neng re tshwere yalo Human Rights Day event ya rona mo Mahikeng. Tse dingwe tsa dikgetsi tseo re di butseng di kenyeleditse matlo e e leng gore a e sale a agiwa about 10 years ago mo metsaneng ya Louisdal and Moipan mo Mahikeng. Matlo a nana e e leng gore a se a ile a fiwa di-beneficiaries a ntse a soka a fetsa go agiwa ka mora dilemo tse 10 tse fetileng. Baagi ba dulang motseng o haufinyana le Bophelong Provincial Hospital ba phela mo lesweng gobane wastewater treatment e mogare ga Bophelong Hospital e ntshetsa jalo leswe le dikgwerekgwere mo matlong a bona, mme senana a soka se lokisiwa ka mora selemo. Le tla gopola le baagi le gore go na le dumping site e sa le agiwa e pela sepetlele sena sa Bophelong, mme sena ka bosona se bontsha e le kgatakgatako ya ditokelo tsa baagi gobane e pela hospitala ebile e pela matlo a batho, mme ga e latele melawana eo di-dumping sites di tlamehang go e latela. Mo masepaleng wa Ratlou re butsegetse jalo kgatlhano le masepala for baagi ba Matloding Village le ba Mathateng Village be e leng gore ba phela mo e leng gore ga ona tshelelo ya leswe, ga ona motlakase ebile ga ona metsi morago ga dilemo tse ngata-ngata tse e leng gore ba se ba phetse koo. Makhanselara ya Democratic Alliance a ile a netefatsa gore dikgetsi tse di a bulwa le Human Rights Commission, mme re tola telisisa gore Human Rights Commission e etsa dipatlisiso mme e tla ka diripoto tse e tla fostelang masepala gore o acte le mafapha a province go lokisa dikgatakako tsenana tsa ditokelo tsa baagi.